omwami wa muyanjula eri mubazadde naye nasalawo akukuba embaga mawuno kano kemwe wadde omusabe mukama bakume omukwano omutufu n'abazadde babakwatireko muwangale eno embaga gye mukoze webukakafu obulaga nti buli omwagumidde ku munne tewali bakibawukanya abali balowooza nti no byakusaaga kati bakimanye ti omukwano gwammwe mugukuzizza muli bafumbo bennyini ab'empeta teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera abakadde mwebale bataata bamaama abasenga abazaala abaana bano abasiimaganye era mulayire wano mu maaso ga taata ne maama ti temuli baswaza temuli baweebula kubanga olwaleero lunaku lulungi ekirala lwabyafaayo nnyo gye tuli fena tusanyuke abagole musanyuke kubanga teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera laba omukyala omwami wa muyanjula eri mubazadde naye nasalawo akukuba embaga mawuno kano kemwe wadde omusabe mukama bakume omukwano omutufu n'abazadde babakwatireko muwangale eno embaga gye mukoze webukakafu obulaga nti buli omwagumidde ku munne tewali bakibawukanya abali balowooza nti no byakusaaga kati bakimanye ti omukwano gwammwe mugukuzizza muli bafumbo bennyini ab'empeta teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera teribaligendo bakyankalanya omwami n'omukyala teribaligendo bakwekula bwe mulibanga mwekwese omutonza bakume mwagalane bambi bakuluberera.